DJ Bombo Clap.
Oh my. Skia, skia na maboya na nukisa kwenye mic na zamia mbaya. Sina wema kwenye wovu na kamia sana. Nyinyi Yanga mimi Simba damu kwenye timu yenu. Taja watu watatu wa kumkaribia Chama. Skills za kushoot na kuaim. Rappers mandondo ni mashoes kwenye game. Piga kwenye kichwa bado napumua. Ndipo nakumbuka lichofanya watoto juice kwenye fame. IQ buku na washa upupu. Wanachana mapupu mapupu kama supu. Nazi zimeleta chukuchuku. Kama nimewashika watu bega na vosepa na mambupu. Poverty wongo. Killing them 6 feet deep. Kama nimeshirikiana na kasongo. Sasa wajipange kivengine mana rapper kama mimi. Laba mtengeneze mwingine wa udongo. Michongo na karibia fiongo. Nash kwenye nyumba ya viona bado narushia madongo. Heavy mpaka na upa vibiongo. Muindi mikeka tunampuna soki bongo soki mombo. Busy body mama don't racks. Maha don't racks. On your knees him a dick suck. Step in the booth, I attacking these tracks. F words all I speak facts. Been on flows 1 in 6 packs. Me I fear who? Me I don't fear these punks. I've been throwing shit it stinks. Bitch deja vu. Nice come on shay skia give us. Niko puya ka puya ka. Napiga misele wana puya. Puyanga, well I don't guess I'm in a pull a gun. Kivuka mipaka na wa praka. Niko kuwaka. Mitungi kichwani niko buyaka. Piga sana pini la kashumeka. Piga nyama chini na wa praka. I've been chasing paper kama Mac 2. A tanki sepa, I'll be back soon. Ghetto zinapikwa rap tunes. Wamezishe katu network na wanazita rap fools. Fast niko nduki na kigongo. Wana na kusema ukishe geuza kichogo. Na hivyo viji project vyenu vya mchongo. Na dedicate kwenu verse zote za matus. Kutoka kwa shimdogo. Stop playing with me. Stop